Nani start music back on Molo down Homeboy
Mandela na pepea kwa mlingoti Dereki na pembea left side Na mwendo sing sing bega juu bega chini Nite tini ukipenda homeboy Wananijua madingi na hawa kina kwini Mtani sina kitu lakini bado na sheni Na mastoli ndo siseme Na disiama movie babadi ya kasome Naweza kabisha kitu na kitu nlichwa disiwa hila Na wakazia utasema likopo mimi homeboy Homeboy ukisikia panya kanasa ujue menye uonjani Ndo mana napenda mama na wafumba majilani Kitani po kitambo na malingi na wambia Leo tupo maskani na wambia mambo wanaitikia Nisha kuwa muuni zedi anzi kupanda ndege Bila kulipa na ulisi juu gaibuni Kwa masoli tunshafika ila we tuje uli
Wengine
hawa juu jina langu halisi wananita homeboy Hata nikiwa mia, miti ni weti hawa mini wananita homeboy
Iteni tu
Wengine hawa juu jina langu halisi wananita homeboy Hata nikiwa mia, miti ni weti hawa mini wananita homeboy
Iteni tu
Nina mafunzo mengi ya kuwishi gitar Mdomoni tone nyingi kama nyuza gitar Kuna ma snitch, kuna ma bitch Kuna ma witch, wala nyama bitch Aba wezi kuwiti bila simbilisi Wazushi, wakuzushia Wakijuo mewine wachelewe kukuzushia Hila na kaushia, kosi na jijua mini homeboy
Wengine hawajui jina langu halisi wananita homeboy Hata nikiwa mbia, miti ni weti hawa mini wananita homeboy
Iteni tu
Wengine hawa juu jina langu halisi wananita homeboy Hata nikiwa mbia, miti ni weti hawa mini wananita homeboy
La 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 GS
And
Tini White, Molo Towny Pam 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 pararara Pam pam pararara Pam 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 pararara Pam pam pararara Pam pararara